Ngosi sikelela, Ngosi tetelela, ulutsha luyaphila. Ngosi sikelela, Ngosi ngenelela, Ngosi tetelela, ulutsha luyaphalala. Ngosi sikelela, Ngosi ngenelela, Ngosi tetelela.
First of all, bawuluvo bamthathile, bamthethele ubomi bakhe thina engenzanga nto. Ke kwafika nditsho imoto yamdubula, ehleli phakathi kwamanye amajida. I thought that if kuphelile apho, kodwa ayikhange cha kuphele. Kuye kwathathwa nditsho naye uFistos, ebethwa nditsho ngamanye amajida. Baye bamhlaba izihlandlo zazinhlanu, umjida khangalenze ixesha. Bathi bamhlabela uthathe intombi, loo nto uyayibona ibuhlungu njani. Cause abazali bakamjida bayakhala, kwasa nathi enginqeni thini siyakhala. Loo nto ibangela nathi sibe namaxhala, kuba sazi ngomso singavuka kuthiwe kusweleke bani. Ubuya qaphela kuswele kulutsha lodwa, ubuya qaphela kuswele kulutsha lodwa. Yofika ulutsha lugcwele nje eslotini, after xephuma isloti kwenzeka lo way yegoransi. Kuyahlatywe nekexhaxhwana, olunye ulutsha uva kuthiwa lichabile, ube ungakhange uve nesigulo sayo. Khafana ucinge loo nto mayithi ihlaba njani, khawungenelele please, mayithi isiguqa ngamadolo. Yeah, khawungenelele please, mayithi isiguqa ngamadolo. Siyacenga sithi Ngosi sithethelele, cause siyabhoda, ulutsha lona luyaphela. Oh,
may they soul rest in peace.
Man, this is cold.
Ngosi sikelela, Ngosi ngenelela, Ngosi tethelela, ulutsha luyaphalala. Ngosi sikelela, Ngosi ngenelela, Ngosi tethelela,
ulutsha luyaphalala.